I'm at zenbury.com. Super vibes.
Sky. Best license in Zenbury. I'm a nature bumper skin. Yeah.
Bass got this.
Yeah.
Bass out. Dare it, man, I'm under.
Dig it.
I don't know. What it matter.
Wanga mbaga na gara Modi zona Zaya weyo ni wale unale na mwinu Tinka fana buno buino Usia skipi Zona kukitwa ndeyino Malondika uhala Ukumagwe ya nkamano Jondi wa waini Ndiya tumba bangano Kare jani mbaga kare sirita siyana Mbaga na kare mbaga na ana
Anga mawa mwote Mbisa mtosa zandia
kare Mbisa ukari mbaga manda Mesa ungari mpaga manda I don't know wali manda Nilore nibide Nibide Nilore nibide Nilore nibide Nibide Nilore nibide
Unali wanga Pano waniga banja Pano lewina Mugu majida unjanja Unali wabanja wai walila Kulima sungulila Bangara liga Usitani kumbukila Walenga sikati nda kujitila Jile josema kukulila Tapanga sambili Kumano silinga nene yondika hena Wandisi andende Yondika hena Wandisi andende
Mesa ungari mpaga manda I don't know Wandi banda Mesa ungari mpaga manda
www.amadzambiri.com